Fiona.
It's best of my beat.
Use your go-go.
Kavenga munyu woyo jango no we kuoyoka Balifungu mwitungu nyoku tungu nyoka we Mwanza jidai dai Hata kwa buko kwa jelo na mfai Nana nishai shai Majima nane kwa chumbi hapago Mahondoti nangamunyu Mahondoti Mahondoti nangamunyu Mahondoti Mwishangu nikana mbote Vaya que
Woyo
We tango ni canalucote
Woyo
Najisuka chake cho cho
Woyo
Vijana vamiaka inu Vakamala kusuma mboa Kahenda makaje mao Bilongo tayachi woa Wento pomongo mifa woyo Medi chalango ndo Bihuta kumongo kudeket Na mongonya murino kujage Tukakalewa tupambila na pilipili Na pilipili Tukakalewa tupambila na pilipili Woyo Na pilipili Tukakalewa tupambila na pilipili Na pilipili Lifungumba
Ayake nye lifungumba
Woyo lifungumba
Ayake nye
lifungumba Lifungumba
Woyo
lifungumba Lifungumba
Woyo
lifungumba Lifungumba Aida ida mwene muda wachi na riolo ayu ambunyu njangu akanapwa
Aida ida mwene muda wachi na riolo ayu ambunyu njangu akanapwa
Aida ida mwene muda wachi na riolo ayu ambunyu njangu akanapwa
Aida ida mwene muda wachi na riolo Ayu wabuyu Yangu wakana kwa
Lifungumba Lifungumba
Woyo
Lifungumba Lifungumba
Woyo
Lifungumba Lifungumba
Woyo
Uyaibona chikude Uyaibona mtuyamba Uyaibona sakai matelefone Uyaibona mnepa mdewa We are ibuna deo kizo We are ibuna fesari koryon We are ibuna budaboy We are ibuna yesu We are ibuna zakacha na buki We are ibuna we are itanta we are ikanche Kanyo fueto Yeah